guys.
Kakumoya boy.
Ayabona nje ama ikaling gitaza ngaphakathi njaya. Ngizwa ngivuka singa boy. Abanja le play. Yanti siyabonga zinja zekasi. It is khumbuze bonke abantu ngale ngoma siya boy.
The tell number yabo.
Yazi le number nami inkhumbuze amajimbo. Inkhumbuze ikasi iphinde ivukuze abadios.
Mina le number nami inkhumbuze ekhulane bemfuthi ukuthi ngifunane ngithi ukhuphula idubane.
Sikhuphe umoya thutha siye sibele khona ngithi shukhe umoya thutha ngeke sibele moya.
Awukhokhe umoya thutha ugcine umbono wakho mina faka umoya thutha.
Asingitshele yazi ngikhumbuzane. Sabashana sithanda ukuvukuzana, sithanda kufunda uplug ishaya konke sikhanda isiduzukane. Kulahlwa ithawula bephikisa ngisho edladleni. Kanti abazi ngishayiwe ekhanda kwesiphikile eplangweni ngizobangena bro. Half masty flag ilento ngizoyifela bro. Bob your head mawubona ubuso bami kwamabhena bro. Keeping it tight like a spanner bro. Just picture umashu wonke on the beat to understand the dude. Sukela nini beyivalela lezi imeli istrat. Kuleka kini mawuzosabukulwa ngesiceli phansi. So jobba kuphela faka ipunch ngizokhathela. Plug is so kaxele, fani stagi so ipasele. Mase beqala ukujwayela, akunasimoko bashaye. And mabefuni nami benyakazi isikopo bagaye. Just as long as bezokwazi eminye imikhankha isahlele ebhentshini. Mawufuna ukubona ufoni isestation. Ey but kuyafana jo, vele lana khona bangagcwele kahle. Zangibulala lezi ntwana njengotheleblanje. Bachitha isikhathi yazi laba bafihla ikhathi. Ngathi i-Afri nganabasi malana babhinga ukhathi.
Yazi le number nami inkhumbuza amajimbuzi. Inkhumbuzi ikhathi iphinde ivukuze abadios.
Mina le number nami inkhumbuze ekhulane. Bemfuthi ukuthi ngifunane ngithi ukhuphule idubane.
Sikhuphe umoya thutha siye sibele khona ngithi shukhe umoya thutha ngeke sibele moya.
Awukhokhe umoya thutha ugcine umbono wakho mina mfaka umoya thutha.
In this generation I'm penetrating to be a better version of a person that will be versing what God's plan is with passion. My preparation is pencil pension, deflecting all curses, reflecting on what I'll mention. Ikaslam, wonka machimbos in our sisters. My under besters, fitting kasi from swollen blisters. Man kwita, jabuli zithengazi bengzima. Nekedela nendishi manje ngineshawa negiza. Beng lalang lalele ngobe busuku ngilalang alele. Manje nganele bengkelekele ngizama nganeme. Ha, hadek makenga beng katela makenga weng. Bata babenje bahanjiswe indugo like a blind man. Now I'm here, beast and nice kwatazi budget. Skapi barrel, stay strong oplasi babel. Nabanye, baphuzile ukubona ngeke basimele thina. Singaqedi SABC 2 njenge channel. So, we keep moving from numerous good rumors. Umvulas with loot movers, reloot ama fruit booters. Now it's so much, lengoma izokhumbuza mawungana plan. Keep growing, stay positive, ngathi ekhaya kunamaplazi. Yazi le number nami inkhumbuza amajimbuzi. Inkhumbuzi ikhasi iphinde ivukuze abadios.
Mina le number nami inkhumbuze ekhulane. Bemfuthi ukuthi ngifunane ngithi ukhuphule idubane.